This insert is brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.
Emncabeni ke sinaye umfundisi Reverend Sizwe Kamaseti, umfundisi wamasibulise sikwamukele kuRadio K Pulpit.
Eh, masibulise tatasimene, buhle nabaphulaphula emakhaya.
Lithi thuba noko singasancokoli ngethemba nobo noko noba ikhaya noko usapho lonwabini.
Ewe noko wena lide lithuba kodwa uThixo sasigcinile nakwezi COVID.
Yes.
Noko ke sisasinda wena.
Nkosi mfundisi wam, ndiyabona into yokuba le topic sincokola namhlanje is much anticipated. Ndixhomile kuFacebook wam and you know sekukhona abantu abakhomentileyo abanomdla kakhulu ukuyimamela into yokuba xa siyijonga mhlawumbi siphume nantoni na. Ndiyayithanda ke indlela in the past odla ngoyi-introdusa ngayo itopic udla ngotsho into obuzawubeka and then abantu bane-responsibility yoba xa ugqibile bayokucinga into yokuba yeyiphi i-argument ababaleka nayo ezawuthi ibaconvince, yeyiphi into abathi bazithathe kwezi zinto uzithethileyo kodwa into okubalulekileyo awuzange uzoyinyanzelisa kodwa uzoyibeka into yokuba isibhalo sithi and so this is how we are to receive the topic and aba ndikurepresenta kakuhle mfundisi.
Sidla ngohamba apho xa isike ndayoyika ndinobonzeni ndibile ngondilapho. Kodwa ke masithemba noko mhlawumbi sawuphuma nento.
Yes, mfundisi wam, ndiyavuma. And in fact, I appreciate the fact that, you know, topic and ndicinga uba because ukhona unye umntu umzekelo othe eyi le topic lena iyathanda into yokuba ixhomekeke kwi-school of thought. Iyathanda uxhomekeka into yokuba lo mntu uzawube eyithetha mhlawumbi ucinga njani yena usuka kweyiphi indlela yokucinga ngokwezibhalo. And I think it's good, mfundisi, uba ngabiza ucreator that kind of discussion, I think i-right. Mfundisi wam, masiyibeke then sawujonga into yokuba mhlawumbi sifumana olunye uluvo namhlawumbi oludifferent kunolu nalo salinika ithuba silizise ngaphambili uba kunjalo sincokoleni sibone into yoba sawuphumana ntoni na. Umbuzo siwubuza emphulaphula ekhaya xa sincokola naye umfundisi Reverend Sizwe Kamaseti uthi umbuzo, if God controls everything, how come we are responsible for our actions? Uba ngaba uThixo ungumlawuli wezinto zonke, yintoni ke ngokwebangela into yokuba sibe kuxanduva ngexa yezenzo zethu? Fundisa wam, andiphose intamba kuwe.
Tata, lo mbuzo usoloko uvela mhlawumbi xa kuthethwa ngelantuka, xa kuthethwa nge-sovereignty of God, ubungangamsha bukaThixo.
Yeah.
Uzawuvela ke lo mbuzo kokubana inoba uxanduva lomntu lona luphi okanye lukangakanani. Ndiyacinga ukubana mhlawumbi bekumele siyanqinelana kwicala lobungangamsha bukaThixo kule ndawo yobana uThixo controls everything. Ngoba uvela njalo ezibhalweni and ukubana uThixo akakontroli everything, loo nto iyawuthetha ukuba kukho izinto ezimothusayo Thixo areacte ngomothuko wakhe. Asiyondlela iBhayibhile emveza njalo uThixo, kodwa vela njengokubana nguye ocwangisa zonke izinto, he has planned everything from eternity. Now kulo mba we-responsibility ye-actions zethu. So here in a way in the ekuthethwa ngayo sovereignty of God and the responsibility of man. Ndiyacinga uba kunzima ukufumana umntu kwimbali ebandla okhe wazama ukuphumelela ukudibanisa izinto ezilantuka zimbini to reconcile the two, the sovereignty of God and the responsibility of man. ekuthiwa nguCharles Spurgeon phaa kwi-1800 the famous preacher, wathi yena xa izama ukuveza uluvo lwakhe okanye ukukhonkluda kule issue, wathi these things or these two things are friends, they cannot be divorced. So because ingxaki xa ujonga iBhayibhile ziyavela zombini, this sovereignty of God yavela, but the responsibility of man yavela. Now ndizawuthi andizujonga mhlawumbi okokubana abanye abantu bathini, but I'll just state this argument okanye mhlawumbi this thesis ekuphenduleni lo mba ndithi, this is how things have always been. If bekuthiwa sinomxholo wokuphendula lo mbuzo, bendawuthi nanku umxholo wam. Indlela izinto ezasoloko ziba njalo okanye ezaba njalo oko zinjena. Mhlawumbi ke mandinike nje ilantu ka imizekelo mithathu, yabo. Mhlawumbi sithi, this is how things were in ancient times, before Abraham and all that. Nito kwesibini, this is how things are in the Bible. And then nito kwesithathu, this is how things have been in our culture. So ilento ndisithi, the main argument is out there. This is how things have always been. Izinto zisoloko zini. Ezi zinto, in other words, nam ndimakweli uSpurgeon and alithetha uba ezi zinto azinakohlukaniswa, zombini ziyavela esibhalweni, ubungangamsha bukaThixo ne-responsibility of man. But ke ngoku ezi zinto ekuveleni kwazo kungenxa yokubana indlela izinto ezingayo okanye indlela izinto ezioperayitha ngayo. Now apha ke ngoku ndiyafuna uyilungisa le nto ubana apha andithethi nge-salvation, ne? Ndithetha nge-sovereignty of God ngokuthe gabalala and the responsibility of man. Because I know mhlawumbi when uzuma into one topic, let's say issue of salvation, then kuzabakho into yobana ke ngoku ingaba uThixo sithi abamkhethayo okanye nguyo osikhethileyo, yabo. Then it's another wing mhlawumbi yale topic, yabo. Apho ke ngoku besizawuthi ewe nguThixo wakhona, yabo, because this is how things have been. Ewe nguThixo onyula abantu phambi kokuba ilizwe lisekwe, but uThixo ayinguye who believes for us. So, yeah, but now, how things were in the ancient world, in the ancient times. Abantu bakudala, even mhlambi kumabali esiwafumana phambi kokuba uAbraham babekhona okanye phambi kokuba iBhayibhile ibhalwe, which is the Sumerian stories, Akkadian, Mesopotamian stories. Into esiyifumanayo is that abantu belo xesha babekholelwa kooThixo abaninzi, ne? And everything yayinothixo wayo. Umzekelo, there's a god of rain, there's a sun god, there's a moon god, there's a god of the river, the god of writing, the god of the city, the god of fertility, the god of war, the god of the underworld, njalo njalo. Everything ibisenziwa ngabantu besithi unothixo waloo nto. Now nantsi into endifuna siyicaphula, because what we do when sifunda mhlawumbi these stories zakudala okanye zasemesopotamia and Egypt phambi kokuba iBhayibhile ibhalwe, siyafunda and then sitsale ifilosofi yabo. What is the underlying principle kule nto yonke mhlawumbi ababekholwa kuyo? The underlying principle is that the world was controlled by a deity, okay, by the gods.
Okay.
Yeah, you're right. So that's why this is how things have always been. Because even in the ancient times, nakubaba bekholelwa kwabathixo baninzi, kodwa nansi i-principle emengayo le nto okanye their philosophy, kukokubana ilizwe likhontrolwa ngoThixo. Yabo? Yeah. Now ke ngoku neBhayibhile ayizusuka kuloo nto kokubana everything is controlled by God. Yona iBhayibhile ayithi kukho thixo banintsi, kodwa yonke into iattributed to one God.
One God.
Yeah. Now, nangona ababantu bebekholelwa ukubana the world is controlled by the gods, but they knew okokubana umntu une responsibility. So the believe okokubana the gods, they brought order into the world. Must ilizwe lali chaos. That's the belief. Lali chaos phambi kokuba ilizwe libe khona. And then othixo abo in creating the world, they were ordering the world.
Okay.
The world. Yeah. So napha kwi Genesis 1 xa ujonga mhlawumbi uzawufumanisa ukubana that theme of order iyabonakala because uthixo kwiintsuku ezintathu zokuqala he forms.
Mm-hmm.
And then when so goes in that is day 4, day 5, day 6, he feels. Yeah, so uba wenze isibhakabhaka pha kwezokuqala kwezesibini esasibhakabhaka uzasigcwalisa ngeentaka yabo njalo njalo. If wenze umhlaba kwezingapha zintathu uzasigcwalisa ngee-animals kunye nabantu yabo. So there is order in place. Now, it was a philosophy in our class, and that the actions esizenzayo mazingayi disrupt order. Now, in the process of yenza ke, ilebana baza kwakhi tempile, and then kwi tempile bayakhela izithixo zabo because there was a belief yokubana izithixo as they were the embodiment of the order. Yeah, and the wisdom. So hence, make us recall, because they could make the order. Then, when they're responsible, okokubana ba maintain that order.
Okay.
So hence, okokubana ba mhlambi offenses against the cosmic order, which is against othixo, and offenses against the social order, which is umuntu xa imosha omnye umuntu, nangona kwakhona othixo baza banisha. If you disrupt that order. So in the ancient world, there was that belief of Obana, othixo are in control of everything, but abantu bane responsibility. And kwakunge komntu udingathini uyiquestionayo okanye mhlambi ungenakwanela yile nto. They just understood izinto zinje.
Okay.
There was this mixture. Now, masebhayibhileni ndifuna nje ufunda ipassage ezimbini ngivesi nje iyi-1 izenzo Acts chapter 4:27-28. So now sithi ke ngoku this is how things are in the Bible. Acts chapter 4:27-28. For truly in this city they were gathered together against your holy servant Jesus, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel, to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. Now up in Tandas. And ulanduka uluka ekubaleni le ncwadi okanye masithi mhlawumbi oPetros as babethandaza abazohlula ezi zinto zimbini. Now sithatha ke ngoku umzekelo wokubethelelwa kukayesu emnqamlezweni. There is a responsibility of man ubana abantu bentlanga kwakunye nabantu bakaSirayeli bedibene noPilato noHerod bambethelele uYesu emnqamlezweni. That's the responsibility of man.
Okay.
So they are responsible for ukubethelela uYesu emnqamlezweni. But athini xa iqhubeka? Athi to do whatever your hand and your plan had predestined to take place. Babesenza le nto yayiplenwe nguThixo. Yebo. So iBhayibhile ayizohlule yile nto ndicinga uba uSpurgeon kwindawo erayithi xa sithi ezi zinto zizitshomi azinakwahlulwa. Yebo. So sizibona ezi zinto zikwivesi eyi-1 zidityanisiwe and azohlulwa. Now mandiye mhlawumbi nje kujohn 17:12. uzawuthi pha i-high priestly prayer emthandazo kayesu ethandazelo abafundi bakhe, I have guarded them and not one of them, which is the disciples, has been lost, I think, except the son of destruction, that the scripture might be fulfilled. Now, Judas Iscariot, uyatholwa ngokubana ngokungatshi Yesu. And kumele athathe responsibility nguye owayingatshi Yesu. Kodwa wayesenza into eyayibhalwe zizibhalo. Eyayisegqityiwe kwasemaphakadeni. Ikhona neminye imizekelo mhlawumbi ooFaro, yabona uFaro wayeqinisa inhliziyo yakhe. Iphinde ithi uThixo wayeqinisa inhliziyo kaFaro. So this is how things are in the Bible. Azinakwahlulwa, mazingabonwa ngongathi ziyaxabana, kodwa zizihlobo. Yabo. Uthi ke uAugustine xa ezama ukuzisa uluvo lwakhe kwinto lolu hlobo, athi when we do good, it is God working through us. Then athi when we do bad, it is us, our sinful nature. Yebo. So in other words, umuntu xa esenza into enhle ayinguye, nguThixo omenza okokuba enze oko kuhle. Ngoba I think Augustine wayezama uveza ubana thina because of sizi-champions of isono, sinazo nee-methods zoku-inventa iindlela zokona because sitshatshele lapha esonweni, we are champions. Yabo. So Augustine wayezama uveza ukubana nayiphina into enhle esuka emntwini ayisuki kuye kungenxa kaThixo, le nto sizawuthi yi-common grace. Even nomntu ongakholwayo uba uThixo angayiremova that common grace okanye restraining grace ayisuse, then umntu angavela into ayiyo, which is sinful.
Kancinci mfundisi, ndiphosa umbuzo kule nto indinikeza umdla. Xa kwisteyimenti sikaAugustine, if ke ngokuzawuthi xa umntu ke ngokwesenza ukubi ayingothixo kodwa in that moment, does it mean intoyoba sobe intando yomntu yokwenza ukubi iphumelele okanye uthixo sobe ekhethe ukubuya umva?
Yena umntu uyibona ngongathi intando yakhe iphumelele ngoba kaloku laa mntu isuka kuye laa nto. Yebo. But kwenye icala intando kaThixo iphumelele ngoba uThixo nguye ucwangisa izinto phambi kobi ilizwe seke yav ubunzima bale topic. Because akukho nto yenzekayo nenwele liwayo xa ukama esipilini elithi liwe ngaphandle kwemvume kaThixo. Uthixo akuthuki xa kusiwa iinwele zakho.
So is it maybe a matter of the greater good? In other words, is a case zoba uPetros uLazaro afe kothuke ungumntu, but uye sebeyazi uba uyafa uLazaro, but afe for uzuko lukaThixo. Is it a question of the greater good? Laa nto ithi ke ngoku umntu xa eza kwenza ukubi ngumntu lo wenze ukubi, but God is aware uba lo mntu uza kwenza ukubi, but there's a glory of God in all of this, in that i-order yoba inkohlakalo yomntu izawa displayed. Loo nto xa kudisplaye inkohlakalo yomntu ibonakalisa ubungcwele nobuhle bukaThixo. At the same time, xa abantu besenza okuhle, it qualifies the common grace if umntu ongakholwayo, but also if umntu okholwayo, it then qualifies the working of the grace of God.
Uyibeke kakuhle, bekumele uba le topic inikwewo. Jonga mhlawumbi umzekelo kaYosefu, yabo. Ngexesha oobrother bakhe bamthatha bamse elantukeni emngxanyeni ogqiba bayomthembisa, kwakubuhlungu kuYosefu. Ingabana wena icinge kule nto uba ungaphandle wena apha eBhayibhileni, ufunde ibali leBhayibhile and uyayazi ibali izawuphela phi. But uYosefu yena iyenzeka kuye ngelaa xesha, yabo, akayazi ukuba elibali lizawuphela phi. And must we also try Jong Patriarch, which is the Bantu Batalo, Abraham, Isaac. We also nguye yedwa kungavezwa sikhene kuye Abraham masibathe baxoka noIsaac abanye noJacob benza amakhopololo and all that. But uYosefu kuthiwa even akhona complaint akhe wayinika uYosefu kodwa wayehlala ethongwe zonke zonto. So yeah, so i-character yakhe i-remarkable. So kulaa nto yonke yenzekayo mvete ngoxa iqukumbela incwadi yeGenesis uzawuthi mina nanicinga okubi ngam. You had evil plans but uThixo wayenenjongo ezintle, which is le nto ke ithi uThixo ngelinye ixesha he uses i-evil to accomplish his plan, but loo nto ayimenzi the author of evil. Nabo bunzima bale topic. Yebo. So laa nto imbi yayisenzeka kuyosefu efuna nombulala kukho ii-discussions, uThixo had planned it and wayazi i-conclusion yayo. Yebo. So yeah. So this is how things are in the Bible. We cannot divorce this sovereignty of God and the responsibility of man. Yeah.
This is very complex, and I thank you Mfundisi ngendlela uzanayo kakuhle ngayo. I think iye silide sibane kancinane kancinane, and I think also we also all of us will have to acknowledge but it's a very difficult topic. But ndiyazama ukucinga into yoba mhlawumbi amabali afana namabali oCain xa begqibo bulala abantu kwabo kanti bequmba phambi kwaba mbulala umntu akwabo uqumbile yaqonda buqumbile uThixo uthi kuye uqumbe le ndoni. Awucingi uba if ungenza okuhle nowakho umnikelo wokungconywa okanye mhlawumbi wokwamkeleka and so but then ingathi unike i-opportunity phaa yokuba ungenza okuhle then kube right
an opportunity of repentance.
But also you know there's a sense of awareness into yoba ungangakhethi okuhle because umsindo wakho lo onayo ungakukhethisa olunye uhlobo. But also he decides, even though against the judgment of God, the sort of the advice, he decides to heal his brother. So kwenze indando yakhe, but then I window yonga keti, and yoke to glungileyo.
Into yokuwa komntu zangothuswe kukuwa ka-Adam. Kodwa uAdam he bears the responsibility of his sin. And laa nto wayenzayo uAdam ichaphazele izizukulwane zonke. Now mhlawumbi umbuzo kuba inoba kutheni uThixo elizawuthi edale ilizwe liperfect and then plan ifall. Yebo. Nabo ubunzima. Now mamela ke kule ndawo okokubana umntu wayengazange awe besingazukucacelwa nokuqonda ngejudgment ngabo besizabakhona isoko
akhonelo.
Yeah, so besingazumqonda uThixo ingqumbo yakhe nokugwebo lwakhe ngale ndlela mhlawumbi siqonda ngayo. Two, okokubana uAdam bengazange awe besingazulazi uthando lukaThixo lubonakaliswe emnqamlezweni ngoKristu ngoba bengazuthuli uKristu. Ubabalo lukaThixo oluthatha umntu onjengam ongumoni lamsindisa besingasoze silazi. Yeah, we can go on and on about the attributes of kaThixo, the goodness of God and everything besingazuziqonda ngendlela esiqonda ngayo. So which is in a way ukuwa nangona ibonakala isisiqalekiso kodwa there is a blessing okanye there is a greater blessing that comes after ukuwa ngoba ngoku sithetha ngokuza kukaKristu neJerusalem entsha apho isono singenazo singene khona.
Ingathi futhi
again
ikwabuye ixolo ngene emlonyeni mfundisi ingathi futhi ikwabuyela kwakuThixo ekutheni iphinde ibonakalise ezinye okunye ukumila kwakhe besingenakukwazi njengoba usitsho into yokuba umile njani na. Mhlawumbi sibuyisele ekuthini sikwazi ukum-appreciate ngendlela ehlukileyo kunoba besinokumanzi xa kabe ilizwe beligqibelela ndithi.
Yes, yes. Now, uthixo understanda better and siyam appreciate better than uba besingenalo olalwazi ngenxa yento eyenzekayo. So, again, ndiyithetha yonke le nto ndiyithethayo, be humble. Ngoba ndisitsho kokubana le topic, it is very difficult. Nam andithi ndizifumene answers, but ndithi this is how things have been. This is how things have been in the African culture. Now, that siyakholelwa about the supreme being ngokwesintu abantu but izinyanya ufumaseke zizo ezidilishana ne affairs of the community every day, ne? Mm-hmm. But also again kune offenses against the society okanye against izinyanya as the cosmic order and nalapho nangona kukhona le nkolelo ukubana there's a control izinto zilawulwa zizinyani okanye zilawulwa ngabaphantsi but abantu they know kokubana kune-responsibility and once bafeyilishe in that responsibility then izinyani zizawubapanish okanye izinto zizawubambi funeke baxhele okanye bathini to appease okanye ukuxolisa izinyani so that's why ndisithi this is yamaba ukubana this is how things have always been in the ancient culture before iBhayibhile ibhalwe in the Bible and even in our African culture now manali lizwi lokugqibela amaGrike ngawo athanda ukuziseparate izinto xa sithetha nge-West okanye ngamaGrike sithethe ngento ye-compartmentalization ukuthatha zonke izinto uziseparate kubekho i-religion ecaleni kubekho i-history ngapha kubekho i-philosophy ngapha kubekho into ethile ngapha ngamaGrike ngoba umfo kuthiwa ngu-Socrates owayi-Greek philosopher wayengayithandi le nto yokuthethwa kwezithixo kakhulu kumabali kaHomer. UHomer ngomnye wamaGrike aziwayo kaba kuzo zonke izikolo zamaGrike kwakufundisa iincwadi zikaHomer, which is the Iliad and the Odyssey, iincwadi zakhe zombini. Now, kwakukhona ukumikswa kwezithixo nabantu nezi-responsibility of men and all that. So yena wayengayithandi for ukufundisa izitudents zakhe kuba wayefuna ukureyiza ndingathi abantu be-state, a just state okanye into zepolitics njalo. Then they started to separate ezizizo yabo. So yeah, so asiyondlela izinto ebezisoloko zingayo up until the Greek philosophers, they compartmentalized everything. That's why namhlanje xa ujonge ezikolweni okanye kwi-universities kulwelwa into ye-decolonization bafuna ifact balwa iprojekthi enzima okokubana zonke izinto zibe phantsi kwebhande elinye. Yebo, ngoba ngoku une-discipline ye-history, une-psychology, une-politics njalo. Kanti ngokwakudala zonke ezi zinto zazinye and ke ngoku nothixo okanye nokholelwa lukathixo okanye lwezithixo lwaluyinxalenye yezinto zonke because oothixo bacontrola everything okanye singathi ngokwekwethu thina Christianity uthixo controls everything. That's the philosophy of the world. Yabo. So now ke ngoku the difficulty is that siphila kwilizwe elifune zonke ezi zinto and compartmentalized everything. Now sifuna ukurationalize ngenxa yale influence inkulu yamaGrike iyeya influence iWest yazi West yacolonize thina ama-Afrika. So sifuna urationalize ke ngoku le nto yokwahlula this sovereignty of God and the responsibility of men. We are trying to compartmentalize that indlela izinto ebezingayo. So that's my argument.
Sure. Here's I just got a question now from someone, and Plum, it might be putting you on the spot and from this. And I think it's helpful as the Lamaslo Jumanwa Posa Okba, you know, you're approaching this topic with already an understanding of how complex and how difficult it is. And so, you know, and funuk faka on the spot, but let me ask the question nonetheless. Suka kumfundis uerikam timkul.
Oh, okay.
And saying if God declares all things, and it says in brackets, and I believe he does he not share the responsibility in our actions? For example, when we come to believe, we attribute this to his doing. That is his work. Mm-hmm. However, when we sin, we do not attribute this to God. But this makes no sense, he says, because he decreed and ordained all that happens to pass. How can God accept credit only for the good things but not the bad if he is sovereign? He says. Yeah. He then says, I understand compatibilism. Yes, but yes, man freely does evil out of his own will, and God also ordains it. But logically, this would then mean God shares in the responsibility. Why does he not?
I hope to land the umbuzo alone. Uthixo when nezizimbi izinto nguye manje isandla sakhe sisemvani kwazo, ne? But ke ngoku ukuzi attributa kuThixo iye yenza uloyiko because abantu bangacinga hamba uThixo is the author of sin. Yebo. So that's why mhlawumbi bendiyibeke ngolu hlobo lobana injini uThixo uyasebenzisa okubi for ukumelela isicabo lakhe. So I'm not sure if mhlawumbi ndiyamnceda kulo mbuzo, yabo.
So
I don't know.
I think the gist of his question is around the fact that if you know God takes credit, it looks like God takes credit for only the good things. But kwezizimbi ingathi ubuye umva kuzo.
No, and now to mhlambi ubuye umva kuzo, ne? I think ifiye yabantu yokubana bazikredite kuThixo bazisitsho kokubana there will be a perception yokubana uThixo is the author of sin. Yebo, ingathi nguye owenza okokuba kubekho isono okanye abantu bone. Yabo. Although inguye who ordains this, but the responsibility iwela fully to man. So topic.
No, I agree. And I think funis divumelendithi. It sounds bizarre hambi kwinto ethi umzekelo, you know, you mentioned something about if uAdam angazange one, if uAdam angazange one, ngesinga soze silibone uthando lukaThixo emnqamlezweni. And ngesinga soze sibone ezinye attributes kaThixo. Then the other one person will argue, ndoba, we did not have to see uYesu emnqamlezweni. That did not happen ngoba uThixo had the opportunity of making sure that umntu akazukona in the first place. And so, so maybe as a way to sort of end the topic, Can we agree that umntu unentando yakhe yokuzikhethela ukona nongoni, and xa ekhethile ukona, ne, sayibe kanjalo question, xa ekhethile ukona umntu luxanduva lakhe into yokuba imiphumela yeso sono iwele phezu kwakhe, and uThixo choice le uThixo iyekele kuye, and so akazungenelela outside of the plan of salvation, of course. Akazungenelela ukuba ngaba mhlawumbe iphela lo mntu lowo ephelele sonweni ubomi bakhe. And so uThixo akazungenelela. Kodwa uba lo mntu uthe wachukumiseka, which again it goes back to uma nguThixo phinda kumchukumisa uba akholwe, then uyaba kanti lo mntu uyasinda ngolo hlobo.
Umntu masithi unentando yokuzikhethela according to inature yakhe. Yeah, so singayithatha le ntando yokukhethela ingathi angabamba yonke into. Nako umzekelo mhlawumbi uThixo naye unentando yokuzikhethela according to inature yakhe nayimthixo. Umzekelo yilo ubana uThixo inature yakhe unguThixo olungileyo ogqibeleleyo njalo njalo, which is uThixo akanawuxoka. UThixo akanawukwenza isono, selefuna ukusenza isono, akanawukwazi, selefuna ukuxoka akanawukwazi. It's a pity that UThixo akanawufuna nofuna, kanti ndizama ukuyidramatize.
Yes.
The because ukhetha kwakhe according to nature yakhe. So nomuntu naye indlela yakhe yokuzikhethela is according to nature yakhe. Nature yakhe ithini? Iyisinful. Therefore akazukhetha okulungileyo, ne? Uzawukhetha izinto ezisinful. Then nguThixo ozawuchukuma ezibusitsho, ochukumisa intliziyo yakhe ukuze yena akwazi ukukhetha okulungileyo. Therefore ke ngoku ukukhetha kwakhe umntu kuzawusoloko kumisa i-eternal damnation esogweni. Ngoba ezalele esonweni. Up until ibe nguThixo osuka ngaphaya abeke umnwe wakhe entliziyweni yalaa mntu, achukumise intliziyo yalaa mntu. Then laa mntu abe able to choose uThixo. Yabo?
Yeah.
Then ngasindisa.
Asindisa.
Nabo
bunzima bayo mfundisi kodwa manibulele indlela ozenayo ngayo. I think noba mhlawumbe uzothi, you know, you've already said this to yourself that you approach this topic very humbly, so I think usiwezile on so many things, because I think what we needed to get to was on when it becomes the pinnacle of its complex. Its complexity where sivumelana ba hey ifika icinge kule ndawo ngoba inyaniso into kuba uThixo benayo opportunity yokwenza ihlabathi ligqibelele lingabina sono. Kodwa again, even that question goes down to i sovereignty yakhe ukhethe njalo, and that's bangu Paul nalo ophela xa ngathi ndinixele ifunda le verse ndingathi uyakhalala into kuba nifuna umphikisa noThixo ngolhlobo ngoba ukhethe ngolhlobo uthanda njalo. Even in the book of Romans when he's arguing the question of election, you know, into ukhethe ngolhlobo uThixo, and I think it always comes down to that. Funiswa umfuthi umthi uthi manibulele kakhulu umphendulile ngokuqala manqala
ngiyabulela
okwesibini ndenza amazwi nami ombulelo ndiyazi into kuba lixesha oyulithathe ulibeke ecaleni ukudedicator for le preparation uzokuthetha nathi emoyeni futhi nexesha olithathileyo from ifamily ngekosulo ngecawa. Enkosi kakhulu mfundisi wami, ndiyabulela kakhulu. And mphulaphula ekhaya, I'll make this recording available phaya ku-www.kpulpit.co.za ukuswela ngomhla wesithandathu ya i-6 ngolwesibini izawube ikhona phaa. Inkosi futhi masethi ngexesha lakho, inkosi ngomsebenzi omhle owenzayo. Amazwi mhlawumbi okugqibela before sulukana.
Enkosi kakhulu tata. Mandisho nje ukuphinda kwakhona. The topic I no longer reconcile these two. God, this is how izinto zingayo. This is how iBhayibhile ngayo. And thina because of seeing abantu abangaboni ezi zinto asinawukwazi ukuziqonda nokuqeqa kakuhle njengqondo yenyama. Ngokupheleleyo manje.
Fundisi Maseti kwakwibandla makhaza Reformed Baptist. Fundisi wam longazozuzibini.
Enkosi.
Right. Topic le endiyibonayo into yokuba nyhani itsala umdla kakhulu abantu besitsho into yokuba izawuxhomekeka into yokuba omnye lo usuka kwi-school of thought sinjani. Sitsho kodwa into yokuba umfundisi inyaniso into yokuba maninzi amasolotya afumanekayo phakathi kule topic. Umzekelo, indima yokusindiswa komntu nangona ingengombuzo kodwa yenye yezinto ezithi zivele into yokuba i-responsibility yomntu kwi-salvation yakhe ihamba ikhona na okokuqala kwesibini ihamba iphele endawo uba ngaba sizawuthi khona. Sitsho into yoba indima ye-salvation ke yona siyavumelana into yokuba ngumsebenzi kaThixo. Sitsho into yoba ke zikhona neemfundiso kanye neenkolelo zokuba umntu uyazikhethela uThixo. Zinto mhlawumbi sinothi sizincokolezo ngenye imini kodwa namhlanje the broader question is really about the sovereignty of God and the responsibility of man. Iveza kubunzima baye le topic kodwa ndiyacinga amasolotya esinowathatha sibaleke nawe into yokuba uba ngaba sikhethe ukwenza ububi kakade sibukhethe ububi ngoba kwi-nature yethu asinandlela yo engenye. We're more inclined into yoba sikhethe isono kunoba sikhethe okulungileyo, sikhethe okubi kunoba sikhethe okuhle. And so sizawukhetha njalo kodwa xa sithe senza okuhle sobe la nto bathi yi-common grace kuba ibala nabantu abangakholwayo. Uba wenze okuhle ibe yi-nature yakho ikukwenza okubi sobe ubabalo lukaThixo luthe chapha phezu kwakho. Kunalo kuthiwa yi-common restraint intoba noba uza kwenza okukhohlakeleyo noba mhlawumbi awukholwa kodwa uphele ubekho into ekuqandayo, ubekho into uyive laa ntetho ithi kumaxhosa kwakho intetho mandiyiyeke kwakho intetho mandithi laa nto uyithi ngelaa xesha is the application of the common restraint okanye the common grace eqanda nalungakholwayo uba angenzi okukhohlakeleyo and so kuyabonakala into yokuba ke ibuyela kubungangamshe kathixo into yokuba ebenokukhetha uthixo into yokuba kwa ihlabathi eli libe lihlabathi eliperfect kodwa wakhetha into yokuba noba liperfect lona umntu azabe nesiphene khona ukuze kuloo nto leyo izalisekise uba umntu ambone uThixo nangamanye amehlo sithe sothuka into yoba tyhini madoda uThixo kwanguye nomboneleli tyhini uThixo uba nayo nengqumbo kanti uThixo lo uthando lwakhe uyakwazi ulidisplay ebantwini uba acame kwa isiqu sakhe esingonyana wakho nguYesu Kristu uba aye emnqamlezweni zininzi ke izinto nosizithatha empela apha ekhaya imibuzo mhlawumbi yawushiyeka imininzi okanye yabashiyeka mhlawumbi imibuzo imbalwa emininzi iphenduliwe ndibulele kakhulu ke kubantu abathatha inxaxheba ndiyabona phaa kufacebook bangenile baninzi abantu abathe heyi siyimamele le topic nakumfundisa umdimkulu uthe waphosa umbuzo nakuye sibulele kakhulu rhadebe ngemibuzo othe wayiphosa okanye ngombuzo othe wamphosa kule topic enkosi kumfundisi uLindile Tapa kumfundisi uNkululeko kaNdima mfundisi uMagengelele aphiwe uMagengelele enkosi kumntakazi mema uBongani enkosi kuthatha umcebisi emhlabeni nakumfundisi uThembi Maqhaja nabanye ke ababhalileyo ndiyacinga umntu kamngeguest ethe last week ithethile nayo sindoba ndiyafuna ke ndiyilandele le topic so ngolo hlobo ke mphulaphula ekhaya siyayivala itopic namhlanje ngethemba lokuba ubuyiphosile wena mhlawumbi okanye mhlawumbi ufumene isigaba esithile sayo zongene phaa ku-www.kpulpit.co.za ukhangele phaa kumphumzi rhasimene kwi-podcast zayifumana yonke into ibincokolwa namhlanje.
This insert was brought to you by Radio K Pulpit 7 to 9 a.m. Please visit kpulpit.co.za.